Yeah. My name is Ace B. It's MO 14, yana. Let's go. It's a cold world. Takwaba no kukwafo. Palwendolo apachalo yaba fiati wenda weka. It's a cold world. Takwaba no kukwafo. Palwendolo apachalo yaba fiati wenda weka. It's a cold world. Takwaba no kukwafo. Palwendolo apachalo yaba fiati wenda weka. It's a cold world. Takwaba no kukwafo. Palwendolo apachalo yaba fiati wenda weka. It's a cold world. It's a cold world.
Yeah.
Never kwesu yava fiati life yali shuba.
Yeah.
Yava fiati fuide fio kulevo worship. Yava fiati dionse daily kano fe wapi. Kabili yava fiati dionse kwingila moku fire. Changata wate kule ufafe kwa tisemo no kufua. Mane solution nani yenga vepo. Efo yava sichu kale tuwa ivelenga. Kabili kwesu yava fiati dionse kulelwa nobu pina. Brother manapali ndala maawe takuwa voku lala. Kuzi haso ya mbanga wacha nakasuba nangu vaila. Ngadi ashidi ya maskuzi yawe takuwa voku landa. Vambi kale sana valika teku tukuba mwenamo. Ifidenga fintu tupita mawe tafiaba simpo. Uvuchushi fulu fulu kwati ya musopipo. Mwela tuseka na fwewe tufoja fioko vika food pa tempo. Kabili yava fiati bonse tufoja fi survivor.
Yeah. Kabili yaba fiat. Life yama street the papo each the fevano room. As a guy, na we mwe no firo havika kofia makash. Why you bombera? Not if you cover to red pen the pamuntu. Yeah.
A big up Skudiam sensei. Ganja dava. JC, it's a cold world.
My nigga Diaz,
it's a cold world.
Nella Kings, Stan Pug,
it's a cold world.
Hello, Mr. Swagat, son up.
Viper,
we coming up, tarada. Hello, Vakuku,
in
town, Sky Motor,
it's a cold world.
Watching our gangsta na pansy, na wakumfu.